Yesu wabangalirange omulabe wange yani yete
sibi chenge bintisa amazima mwesigwa
kulumanyo netukaba era netusinda netwebuza tiwachi enseno etunyiga nyonyo oko
netwela mira tiwaliwo moyo muinza wabyo oko ayagala chimukumuwa yona ebitulemye esala elina amanyi gayo buli lwosaba mukukiriza byonna bikuwereddwa amavivi galina amanyi okuwangula ensi ebikuteganya bimuwe musala bisobola esala elina amanyi gayo buli lwosaba mukukiriza byonna bikuwereddwa Amavivi, vokalina manyo kuwangule siki Ebi kutenga nyami muwe, musala bisobola Banja bamusaba, nebawewa era mukukiriza Nebetu somako, abatugumya tebyo byakuba Okusoberwa, ebizibu byonna tubikwase ye Yanato wanguza, yona ebiganye Esala, elina amanyi gayo Buli lwosaba, mukukiriza byonna bikuwereddwa Amavivi, vokalina amanyi okuwangula ensi Ebikuteganya bimuwe, musala bisobola Esala, elina amanyi gayo Buli lwosaba, mukukiriza byonna bikuwereddwa Amavivi, vokalina amanyi okuwangula ensi Ebikuteganya bimuwe, musala bisobola
Sobola nawe Obwesigebo Uteke moyo kemanyi goho Esana ya jimanyi Musabe ayanukula Maombi Yana nguvu tele Unapoomba Kwa imani yote umepewa Magotini Kuna nguvu kushinda dunia Shisheza kwa zote Maombi Yana nguvu tele Unapoomba Kwa imani yote umepewa Magotini Kuna nguvu kushinda dunia Shida zako zote Pakemu mweza yote Shida zako zote pereka Pakemu mweza yote Shida zako zote pereka Ebikuteganya bimuwe musala bisobola Ebikuteganya bimuwe musala bisobola Shida zako zote pereka